าจ้าพาคุณแดงแกพามาดูว่านิมจ่าครับเชน
ซิมาจ่า
uzawuyanini mfundini mani ulahleka sekufune mephi afumaneki unqambile efowunini awusabambeki qho xakekini yay yay chin mfundini mama uyakucinga xa ungekho endlini thetha nothixo ebusuku emini credit you safe and you under his wing hey hey ndiyabule ngazo zibini ngonifela kodwa ngosi ndiyacela uzungandishiya incamathela hey 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 xa kubuhlungu unyamezela ngamazwi lawo wayethethwa ngutata nam ndazinceda ngomamela
ndikhumbula endlini inoba mama benza ndongo and I've been away for long ingathi ndizashiywa zinqono chasing the green is 30 degrees kuphuma nokonga eflatini bephethwe yintloko kungekho mali iphele nombane ndanyamezela abu strong apho phandle we is the fame kunukubulonga xa kunjalo ndicimela
uzawuyanimfundini mane ulahleka sekufune mephini afumaneki unqambile efowunini awusabambeki qho xakekini yay yay chin mfundini mama uyakucinga xa ungekho endlini thetha nothixo ebusuku emini credit you safe and you under his wing hey hey ndiyabule ngazo zibini ngonifela kodwa ngosi ndiyacela uzungandishiya incamathela hey 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 xa kubuhlungu unyamezela ngamazwi lawo wayethethwa ngutata nam ndazinceda ngomamela
nyamezela bambelela ngukuthandaza uzophumelela kukho amaxesha entsebenzo bekezela bekezela I've been on the grind kept my feet on the ground but my head held high cause I'm aiming for the top I ain't never second guess God's plan for my life man I shut both eyes and I pray to the Lord kuba umthandaza entsebenzo nokholo xa ndisuhluleka ndiguqe ngedolo ndikhwaza usomandla ndimbize ngenjongo zokhulula usapho siphola apha entloko ezingakhiywa ndizingeni incoko masithethe ngesifani bumelelo nonkonzo I speak about God in a verse no shame cause I know he's the reason that you know my name
uzawuyanini mfundini mane ulahleka sekufune mephini afumaneki unqambile efowunini awusabambeki qho xakekini yay yay chin mfundini mama uyakucinga xa ungekho endlini thetha nothixo ebusuku emini credit you safe and you under his wing hey hey ndiyabule ngazo zibini ngonifela kodwa ngosi ndiyacela uzungandishiya incamathela hey 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 xa kubuhlungu unyamezela ngamazwi lawo wayethethwa ngutata nam ndazinceda ngomamela.